Umbutho weDemocratic Alliance udanile kodwa singothukanga indlela amalungu ombutho we-ANC aziphethe ngayo kumasipala wasenyandeni. Iingxelo zokuba ii-voting stations ezimbini kula masipala zivaliwe ngamalungu alo mbutho kuba engonelisekanga ngumgqatswa umbutho wabo ofakayo kolunyulo. Le nto ayamkelekanga kwaphela kuba isisithuko nesonyeliso kumgaqo-siseko welizwe. Abantu basenyandeni bamele ukunikwa ilungelo labo lokubhalisela ukuvota khona ukuze ngomhla wokuqala kaNovemba kulo nyaka bakwazi ukuvota. Singumbutho kwe-DA siza kwenza konke okusemandleni ethu ukuqinisekiswa kokuba aba bantu bachaphazelekayo kwezi voting stations zimbini bayalifumana ithuba labo lokubhalisela ukuvota khona ukuze ngomhla wokuqala kuNovemba bakhuphe lo rhulumente we-ANC.